just for 7 days. It's a remix all of a sudden a TMK. Kila moja nana nyumba ana bounce. Kama ukuju isila in a house. Hata matozi save you wanna be for again. Walking on a sema zilo we feel you man. Mikono juu nani yana let's complain. Mwete fella mwambie njo to pop champagne. Kuna ulinzi lakini baro kitu na moka. Nalinga kama nje nimepaka helicopter. Nikona makochari wana mwitaga doctor. Manini mbaka toto kari wana shoboka. I'm on it wana pende the way I talk. Nina swaga kama nime sugar toka New York. Nipu bro tasema tuko ndani ya ndege. Na fly kuona wanangu temba na cheke. I'm on it everybody bounce.
Give it.